da kemmanyi mwaka jjo kumacha nyamukera okujja wano nemanjogera njagala nnyo abasirise bemba mwogera nga mbivaako ngambye nti mwakedde nemujja wano kati musawa mmeka kumi n'emu kumi na bbiri naye sirabayo abongoota ate sirabawo ali ku cupa njagala genda naba abantu bonna mukalidde baraka llahu fikum wajazakum llahu khair. Ennaku zino tutambula n'ebintu bisatu, tulina ensonga zisatu buli musiraamu yenna w'oli okkirize tutambule nazo, oba oli awo tunaava mu bunnya mwe tuli. Ensonga esooka, sheekha ajyogedde agambye nti obumu, ekyennyume tulekere awo okwetemaatemamu. Nze ndi wa sheekha Bosa, nze ndi wa sheekha Kiti, nze ndi wa sheekha Serunkuma, nze ndi wa sheekha Kamuga, nze mpagira Mazinga. Ebino tubirekere ddala. Tuwagira ani? Nani? Mazinga bw'ayimirira Yaman n'agamba kaala rasulu sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al izari fafinnaari, nkimukweyeso yenna agenda kuyingirawa? Nga tugamba tuwulidde. Ate eno Muhammad Yunus Komoga bw'agamba, inna tuka watiyara watatayuru shirkun, nti abakyala eddagala lye bakozesa mbu abasajja babaagale bayita kiwala kayayana. N'abasajja ennaku zino baawunze ngo nabo bagenda mubasawa abakyala babaagale, ng'omusajja akola ibaada saba Allah kola sente abakaje bajja kujja bokka. Naye gw'ogaanye okukola oli awo mwabakyala mwagala bakuwa akaswali okateeke mumpale mwabakazi bajye nga bagoberera bun'obuyirizi. Kyebaita kiwala watatayur, n'okweraguza n'ebinyonyi namunyenye bwakaaba abika ekiwugulu. My point nti bano bonna baseeka baffe, ono atuyambye mu nyambala, ono atuyambye mu akiida. Bwe tunaaba bwe tutyo tetujja kufuna bukundi kundi, kano kakundi ka gundi, kano kakundi ka gundi. Wallahi obukundi kundi tebugenda kuzimba. Fetulibe eno fetulibe eri, kino sigambe kirwako. Tugamba tubeere ki? Tubeere ki? Bwe tunaaba olumu tewali kiyinza tulema. Nze nabadde nkoonakoonamu neŋŋamba tulina emizikiti emeka mu Kampala? Mu Kampala disitulikiti mulowooza tulina emizikiti emeka? Nze ngimanyi yokolooza tulina emeka? Wali agamba kikumi mu ataano ate omulala Kabalaza olowooza tulina emeka? Tulina emizikiti bibiri mu ataano, 250. Ngamba ze mizikiti si miswala. Bwe tugenda miswala n'ebikumi ebisatu tubiwenda. Senga omuzikiti gumu
gwewera na akaunti muzisako nekuteka ye mitwari etano tana emirundi emeka mulimu sente emeka emizikiti biri mwatano buli muzikiti buli Friday yokka gwotuleta emitwari emeka bakadeyo sente emeka Ha? Milioni kumi na bili nekitundu olwokutanulwa kino oyinza okukola nga tetuli mumu anti wanagamba ntuteekayo esente zino musako ng'ogamba ya Muhammad Yunus Kamoga baagala kulya sente zaffe ate oli mbadde ngwekwasa eza umma house ziruwa Jimmy Manan said the coach zipu. Wajaria asobarato baazilia. Baazilia. Takata asobarato. Ba. Ewa wakati ba asigara yo. Obumu. Echio kubiri. Moto za fezin. Namba. Echio kubiri. العلم كسما او كسما بطنا لان دا تسومي نتسومي سا يوالي كي يكتولي ما نتو اغلا نيو او كورا دا تسوما شيخ بوسا لبن نابلي وان موما نينتي ابا سلام بو نوانا بسوبوزي يوالي يوم سوبوزي يجي اسمي كسوبرا Omusumizi aluwa na ayaniko mukono. Yagenda ko Sheikh Abbasa na mugamba musomesa bas nasubula batya. Wali. Ode mpuni. Wabra yo funa sene agenda kusubula. Tobula baganza asubule ndizi kulanga te yasoma. Era nawo ejana kitu wasalida magezi. Abantu bafego na bagenda kusoma nadala abasuubuzi nga Sheikh Abbas mbasomesa busuubuzi bwokka kosi abasuubuzi ne mbateeka banena ku kyete zaabwe tebaatuula muzikiti bagi amagulu gajja pale mubatwale mu hoteri wali Kampala mukadde bagitani mu conference awo batuule ojja otabalu kino kibakuba kuno nekya nosoma projekita Ilimu yada ya kuboloja kusa obakubile Omusubu za subu latia Biruwa haramu Biruwa halali Bishari ya gani wa kusubula Avantu mano tugenda kubafu na mungu gazo Lewe tunajua anonga tuba jerega mwe Mwafana sende Kwa jere ateye utufu Mwafana sende Lezo mani Ziko zesa Muziko zesa Kubi tumusomisanga Ekina jyo kino omukyala asome omwana asome omuvubuka asome omukadde asome tenamba kusoma dini si Lungereza awamuli wala nina muntu wange teyasoma ena bade mulukana agamba ate njala nange nali azaireko nga nebo omugamba nti eno tasobola Mwanangi nai azaire bo. Echo kusatu. Mani muko ya ngeda spiri sufidi. Okwe kura kura nya. Mchala mfumbo. Musajja. Murema. Mwalimu. Imamu. Runo lweyo terugenda kulekayo muntu yenna njagala nnyo omukyala waima omukyala wa abo mwalimu wange tumugambye gende ebundi buji osome osomese agende nga omukyala agamba alina akutwale bulungi alinatuuka bulungi ngenda kusomesa bangambye ngenda kyazanga kati seeko tulekedde ki kasaka mazima وانتو بيدي نسيكوا لكي وان ديرو اللجة توبا جزيلا ان شاء الله
Rizki agenda kuba mukuru. Oli bagamba nga nti nze ngenze kusomesa kankozesa olulimi olwomuka nti yalumbye. Nze ngenze kusomesa naye maama weerabirire Allah n'omubaka bagenda kukuyamba aba akulimba. Nolwekyo wano tugenda buli omu agenda kuba nga alina kyakola okwekulaakulanya. Tugenda kukola tutya? Kansooke na kino nzizeeko ku kiriwa ono kyagambye. Okwekulaakulanya twagambye ebigambo twogedde nnyo ebbanga ddene kakati bikolwa. Ayagala okutambula naffe ebigambo bitono ebikolwa mu nziremu. Ebigambo bitono ebikolwa twataddewo okugiyita Nakasero Muslim Foundation Circle. Foundation eno teriimu riba ate kakasa insha allah terejja kubba sente zo insha allah. Nolwekyo ekyokukola kiri gy'oli, gendayo bayuda bagenda kasero kimeza wekiri kuogita Kamkam Plaza Royo akubiri, gendayo ogambe bakola batya kyebagamba kikole. Oluvannyuma jowa ewange ofiisi nzikolo gambye nkimaze baŋŋambye kino na kino kituufu. Olwa nagamba nti myezi esatu olina nikweko bw'obalira nga tebana kyebakoledde olwokomangawo ogamba amiri watuliyimba nga tuli ludawa ekitemu watutomeza wallayi omuzikiti gwaffe wallayi ogwekyo mutogwa tokufuna insha allah. Kuli wamu mukazi wo genda omugulirewo naawe wenyini imam n'omuzikiti gwogenda ogulewo. Gulawo omuzikiti nga omuzikiti gulawo nga gwe imam. Imam oyina akawunti yo n'omuzikiti gwogulina akawunti yagwo ne bammemba balina akawunti zaabwe. Tewali agenda kulya za munne. Imam ojja kulya zizo tojja kulya za muzikiti. Tuliwamu n'omuzikiti ogujja kulya zizo. Tugambe bannange nga njagala okumaliriza, tugambe era tukiddemu wali nti omuzikiti gwogwe ogutebekera buli juma emitwalo emeka? Omwezi onooba otegeeza emeka? Si makumi abiri? Ezo za muzikiti si zizo. Oluvannyuma lw'ebbanga ya myezi emeka? Esatu opulaningireyo ka puroguramu kokka omuzikiti guno twagala kuteekawo bukya yaffe nayaki ya muzikiti tutemenga ennyama nga akawunti kubanga akawunti y'omuzikiti wamutunda muzikiti tegwogera nga muweziteekayo nga ne imaamu ateekayo sente ze buli kanaku buli nnaku bbiri naye nga bamugamba gwosobola kukola kiti bumyu nga bamuwa nga abeerala obumyu nga n'omukyala bw'atyo. Kino tekijja kuleka musiraamu yenna ayagala okutambula naye omusiraamu akyala okweza mukwogera batulimba baagala kutubba awo sigaze ebyo byabatabuliizi ebyo byakamuga fetuli b'ekibuli fetuli basipiri mu kansulo enjala bweruma teyawula oba oli w'ekibuli oba oli wasipiri mu kansulo ye enjala eruma bulumi n'obwavu bwe buli bwe bukuluma n'obugaa nemutabuliizi bwe buluma obutabuliizi bwe muluma n'atali butabuliizi bwe buluma ow'ekibuli bwe bulima n'owaawa ebyo mubivemu mbirekera ababyagala tebifuna. Akasembayo akati akasembayo umahawusi obutambi mubulina bugamba waayo enkumi meka eyakawayo enkumi bbiri nga tugambye awo nikwo bukozi
Nkumi jiwa, yozu wateyo, waliko atengo mkono kwa kisira mbogu. Orangye omuga gili wa sato, obabara. Nye, tuwa gamba wayo kumendeka. Oya chemu, nzi wayo, nzi uwera yoji. Wabazi ya muna. Ona kuze wano, atukulike mcharo. Naiso, nari Tanzania, ningambo mtabani wanguwewa. Mwenye unabela mtabani. Kata, wali watu ya gara, bakulewa nyoko uwa. Omusia mambuliriza, wallahi billahi minasili ya kusada. Naira ave, lerote wali kusada, lerote wali kuyomba, lerote wali kayana, lerote wali kwa ukana. Ogundowo, tetucha abulina, nze onkukakasa, enyumba weli, ya basiramu, wajibula siya akamuga. Ya basiramu, erika tuwe, wajibula milioni lusambu. Yatuna tuna meka? Batu anja meka? Wanji? Biyavayo vya bibi. Tuni zio kubanga tuli, chukumi musambu, chukumi. Kubanga abateka yo batono. Yete nga mwakirizo mulanga guno. Eranga loza muna ukiso walero. Gwena mwte, gugofu na mkumi zino seka yo. Fap! Nkakasa, abasiramu, 1 million. Nga mwta jayo yon kumi zino. Mwama zi mkwa mwme, kama mwya wa wazi. Ha? Mwzi? Milioni zi? Milioni yami? Kunete mweka? Kakati, bobo kiriza. Okuwa yemeka njiku nkumi bini owa milioni simisibie kumi yemeka ngokiriza atipo wewe ya karugeza ye patu nimesiki ya ngoku yukuni graba divizyo ni amini uo imamu uo umgambe wanda kirinu bja wama seroza etu wa yyo imamu atamani wechini okuja kongo yungambe wa imamu mbuje tevajia ima imamu mbuje ata ameli atugamba chi ani ya atugamba chi ajia kutu wala u avali na amasimu galunga sereza wama avali na amasimu ga sereza avagara muono ya imfabilisi ajia kusi indikila echizi mbengaba kifu wala na kwap udakira eche chino chiri kati o darawe chiri eche zimbe cheme chari kia mbukezi kayanja silo mkoto miwono era atukuza eche zimbe echo manjina wa chef boza kubamu abate kako mkono kubanga baba itabate wa nausila la marijawa ya administrator number one ya teka kako mkono nzabera muwala wange kakati okuja mwempeo embera vweto weli ane akirizo kuwa yeku mjipi mkono wakuru mashallah abachara mwagani ayye zino yungi ala kuyamba mwabachara kakati wako kiriza nenda kuwe namba kuwe boteka seteze walwe namba nga bojiteka kwa urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr chikodi maendo lizo kuselumani oja kuyamba kwa
ono kajaya ameko kumancha chikodi yali mnamba meka
yadi mani wajibi kubende wabiro genda maza shika mancha chikodi kama jibi kubende jitu
aha
mancha chikodi kote tu
ngate muwagi
kote tu kote tu kote tu kote tu
damu
onize onize shika 185
9 ash namba namba jidemu soko jamu namba
mwacha shikoli
aha
onize shika emu manana 5
Singa
temumanyi muwalimu, temumanyi muto, temumanyi mukuru. Ate olukyuka ku bakyala. Ogenda kufumbirwa mutambuli mama lekalekalekale. Agala kuwasa abakyala b'ebikaya bano mama mama. Obalayirawo ne bakawa. Abange, ffe bwe tutwamanye bulwadde bwaffe, tetugenda kuwona. I call a spade spade and I don't care. Nze mbagambye, obwesigwa bukomewo, obukumpanya tubuleke. Obuvundu bw'empisa tubuteeke wali, tubeere n'empisa, tewali kyetufiirwa. Wallahi wetukwata bino bibiri, tewali wano atuvuganya mu mwigwana wano, teriyo, teriyo musiraamu nfa atuvuganya teri. Mutaawa ani atuvuganya, ani? Ku kuzimba ebizinga atuvuganya. Mudarasa ani atuvuganya? Ffe twasooka okuzimba omuziri gwa kalina wano mu Uganda ogwa kalina nalwo ng'ogwakata sibanaba guzimba ffe gwayise wa yembe Masaka wa lunaku lw'evviira mu myaka gy'ekinaana kyenda kalina ffe bano bazze batukoppa bukoppi okuzimba omuziki n'omukono n'entuuyo ffe essomero n'entuuyo ffe ebi bwetubimala tugenda bafuga n'emitwe gigalame sikulimba onaosera tujja bafuga n'emitwe gireki kubanga ffebeffe wala ekikwewaayo ffebeffe tugamba no yes yes tugaanyi muzeemu tugaanyi tukonyi era nga tukonyi oba oleesa ekiisa oliyako tuliwamu wallahi bibi byebikyagaali naye bwe tunaabimaliriza alas tuleke okwetamatamamu tubeere beesigwa tubeere bampisa akakomere baganda bange okulonda kwa Uganda muziri muslimu kansi okujja mumpulirize bulungi abawali mumumpulirize mumusinga mumpulirize ojja kujja wano kasalamu aleikum twabadde aniri ekitemuwali ayagala kutuza mu bijja nzire nava mu bijja mu 1950 nga sikulimba 1970 nze nenva mbyebayita bijja simanyi mawulidi simanyi rombe simanyi tahaliri oyo gasiyagasiya nze namuvaamu ddo ale simanyi tewali bivaamu ddo ate mana byokujjo kye nava mama nyabo sikuza mu bijja kugamba genda oli imamu ng'abookulongesa baze wandisa omuzikitivo jamu omubaka agenda okukiikirira wa kutwale bw'anaavaawo ku disitulikiti bw'anaavaawo agende ku Uganda Muslim Supreme Council tebayita General Assembly mubeeremu abantu abalaba njagala nabe nga busa aliwa nti busa wuno ali ku General Assembly busa wuno ali ku trust ku mali ekyoka oluvuga emali y'abasiraamu wuno busa mufuti ate ne kisoboka yatuyinza kutuuka ku kino okujjako nga tukkiriza mukkiriza makulembere mu kisoke tugende tulonde abantu abaki abatuufu tutuuka ku General Assembly kawo mwe mutunule bulabe lugero okuzanya omupiira kugenda nemmwe munyumire mugaka emu biri satu kimala tota muntu bwe mutalonde ebyo temugenda bifuna mujja kusigala nkoko ibanga nkoko kokolerooko babbira ebintu byaffe sajaba sagala kokolima nejagala kukola tuliwamu mukatagege mukatagege bulungi eyesimbawo abalina byoka oteeka okuba ngaolya sinya si oba olina sanawi oba olina idadi bwobanga ebyo birina mukulonda wesimbewo nga bukyali namba owekyasunsu ngaoli wano ngaolina idadi oba sinya si yena kumuzikitakyo esunsu owekyakamunyaddayo bijjo birya bwotyo lusekemu lwomese naawe genda لو بمرة خير الكلام ما قال بدل سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم.